Jim Black, boo, boo, boy. Pecan boy.
Suspect laser.
Oh yeah, boss.
Mukubya masanyalaze munda mu mutima gwange. Uli bang.
Weweka.
Weweka gwinjagala munda mu bulamu bwange. Uli bang.
Weweka.
Baba tebe tega tega enumba kubye paka ku mutwe. Mba kubye bang.
Weweka.
Kana kayima jagala kanyimire exi wange. Mukubya bang.
Yo mami na kudata. Kubalo na kufu na life ya fuka beta. Kwa tamo chiwato nkufugire kopu skuta. Manya tuliba kabi tuliba top shata. Kugwe kwangu midi, mukwano gumfurude. Njoya gwe bulika jembele ranga umubude. Umpunyi ranga bimuli, sikuta muchikiri. Katindaga kumubiri, tugende kwa muhuliri. Mami, I don't wanna lie, for your body I go die. Tutumeri nyacheri singa my sweet pie. Daddy omu gambe nginda chala mchulai. Ndi uo mikono mpani sebo sky.
Mkubia masanyalaze munda mumutima kwangi. Uli bang.
Weweka.
Tugwe kwangu njagala munda mubula mubangi. Uli bang. Baba tebe tega tega enumba kubye paka kumutwe. Mba kubye bang.
Weweka.
Kana kaye majaga na kanyumire exi wange. Mkukubye bang.
Banga.
T-O-N
Oli bangum, oli bangum. Uli na kabina buti bigye vroom vroom. Check your bum bum, check your bum bum. Tailors of girls imenya magumba. Oli bang bang, oli bang bang. Uli na kabina buti bigye vroom vroom. Check your bum bum, check your bum bum. Tailors of girls imenya magumba. I'm in the one that no babu get a bitch in the medical. Show me what you got, show me baby laga fool. Lika nisembira woman baby mpu kwa teku. Tonkuwa picha, tonkuwa picha. Mkubya masanyalaze munda mumutima kwangi. Uli bang.
Weweka.
Weweka gwinjagala munda mubulamu kwangi. Uli bang.
Weweka.
Baba tebe tega tega enumba kubye paka kumutwe. Mba kubye bang.
Weweka.
Kana kayima jagala kanyumire exi wangi. Mkukubye bang.
Banga.
Baby wante mumadala.
Mumadala.
Ninyisa madala.
Amadala.
Ngatutia na kuswala.
Na kuswala.
Baby tuchikole nela.
Nela. I don't wanna lie, for your body I go die. Tutumeri nyacheri singa my sweet pie. Daddy omu gambe nginda chala mchulai. Ndi uo mikono mpanise muskai.
I'm in the one that no babu gira bichine medeku. Show me what you got, show me baby laga ku. Likani zembira woman baby mku kwa teku. Tonku wa picha, tonku wa picha. Mkubya masanyalaze munda mumutima kwangi. Uli bang.
Weweka.
Weweka gwinjagala munda mubulamu bwangi. Uli bang.
Weweka.
Baba tebe tega tega enumba kubye paka kumutwe. Mba kubye bang.
Weweka.
Kana kaye majagala kanyumire exi wangi. Mkukubye bang.
Banga.
Keep it locked.
Omuyimbi alina ekitone engeri osobola okuyimba. Wali kodingako dda oba otandika butandisi. Wanki kyokoledde n'ekyoyagala tonnakifuna. Kankwanjulire aba Cartoons Media abakugumu kye bayita Audio Production nga balina studio etukaganye n'omutindo kw'ossa ba producers abategeera kye bakola. Mukyo producer gw'osaba gwe tukuleetera. Songwriters, manyi kindeke ki? Mixing, mastering, hop, awo twasukka. Jangu leero tukole music alina sound omulungi. Kubeeye. Seko obuseko kuba ku 0706 94 85 79 obukingo na kulonga bukyali oba tukyereyo ku studio ya Fema Kingi.
Katuba njulire aba Cartoons Media abakugu mu kukuba n'okweditinga ebifaananyi ebitukaganye n'omutindo ku bbeeyi y'enseko obuseko. Oyagala soft copy oba hard copy? Kya kupostinga ku Facebook oba Instagram? Olina mbaga kwanjula bafide patizi mukolo nandiki bafide ku noti musavu noti mukaga mwenda nyamunana tano musavu mwenda kulwe bifananye birungi.